mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe mu biganiro vyenu genekerezo rya 19 ukwezi kwa gatanu muri 2019 mumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika turi no kuvuga rwa internet kuri wezi itatu, akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu. Ibiganiro vya kino gitondo biremesheje na Joe Diane Ninahazwe. Muti twabateguriye iki, turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza kurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza ko ari dusangire jambo. Amakuru tubafitiye tuyahere mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi ahavuga ikibazo c'ikena ry'amafaranga mu bitaro vya Mibirizi. Ni kibazo kiriko gituma abakozi b'ivyo bitaro badahembwa, hakiyongera ko n'ubukene bw'imiti ihabwa abarwayi muri farumasi y'ibitaro. Ivyo bikava hanini ku madeni arenga imiliyoni amajana atatu ivyo bitaro biheraniwe. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima atugire ku idonido gino nkuru.
Abaganga n'abakozi b'ibitaro bya Mibirizi barebwa n'icyo kibazo, n'abagera kuri 67 basanzwe bahembwa n'ibitaro bwabyo, kuko bagenzi babo bandi bo bahembwa na Ministeri y'ubuzima n'abandi baterankunga. Abo bavuga ko amezi abaye atatu nta kitwa umushahara babona, ibikomeje kubagiraho ingaruka zirimo no kutabona ibibatunga bo n'imiryango yabo. Aba ariko byabaye ngombwa ko tubahindurira amajwi ku mpamvu z'umutekano wabo.
Babona kujya ku kazi buri munsi nta kwinjiza nta kitwa, kamara amezi abiri amezi atatu, urumva ubuzima mbega barahungabana muri rusange. Hari ibyo kurya ari ukwikereza abeje dufite abana mu mashuri, byose usanga ari ibibazo bigoye cyane.
Inzu nabagamo mbere bayinyirukanyemo, mugenzi wanjye dukorana w'umushoferi niwe wanjanye ahandi hantu mu nzu ye, ubu nawe amezi abaye abiri ntamwishyura, naho umuturage naberaga mu nzu yaranyirukanye. Ndagira n'umudamu wiga ariko nawe usanga inzu abamo nawe bayimusohoyemo, nta byo kurya ntaki. Kandi n'abakozi bagenzi banjye bafite ibibazo nk'ibyo, iby'imibereho. Mutuvuganire rwose, dufite ikibazo gikomeye.
Uretse umushahara wa buri kwezi bakabaye bahabwa n'ibitaro bagiranye amasezerano y'akazi, hari n'andi mafaranga y'agahimbaza musya atangwa na Ministeri y'ubuzima buri gihembwe. Ayo nayo aba bakozi baravuga ko bamaze ibihembwe bitandatu, ni ukuvuga umwaka n'igice ntayo babona. Aba baganga bavuga ko nubwo bagerageza uko bashoboye ngo buzuze inshingano zabo zo kwita ku barwayi, bisa n'ibibagoye gukora iby'umwuga basaba mu gihe bugarijwe n'ibibazo by'imibereho.
Kuvura umurwayi nta kintu wariye, kandi murumva mu bitaro habamo ikintu cya reanimasiyo. Iyo umuntu aje ari indembe uramureyanima, biba bisaba rero imbaraga wariye. Iyo rero umaze kabiri utarya bakwirukanye mu nzu mu mutwe byivanze, usanga ari ikibazo gikomeye, rimwe na rimwe umurwayi akahasiga n'ubuzima kubera ko wa muntu uri kumufasha nawe ubwo we nta cyizere yifitemo cy'ingufu zo kumufasha, rimwe na rimwe anarakaye, ugasanga rero abarwayi nibo barabavigitira.
Ibyo kandi byanareberwa mu ndorerwamo y'igihe abarwayi twasanze kuri ibi bitaro ahagana isaa saba z'amanywa yo kuri uyu wa kabiri bamara bategereje kwitabwaho n'abaganga.
Nkanjye navuye muri saa cyenda n'igice z'ijoro rwose, mbabwira ni ukuri, none kugeza niwe muntu utanyine sindabonana na dogiteri. Ubwo rero ndi kwibaza ukuntu ndi butahe, ubu byatuyobeye.
Nageze ahangaha saa moya n'igice za mu gitondo, bampaye nomero ya cyenda, n'ubu ndacyaraha.
Umuntu atanga mituweli ayitangiye kugiye, si byo? Ariko noneho wahura n'uburwayi waza ukirirwa gutya, mbese dufite umutekano? Tawe
amakuru ijwi rya Amerika yamenye nayuko kudahemba abakozi n'abaganga bifitanye isano n'umwenda munini ibyo bitaro bifitiwe urenga miliyoni 320 mu mafaranga y'u Rwanda. Ayarimo miliyoni hafi 112 z'abatishoboye bivuje ntibishyure, miliyoni zirenga 84 bifitiwe n'ikigo cy'ubwisungane RSSB binyuze mu bwisungane bwa mituweli, ndetse nasaga miliyoni 166 y'ibirarane by'igihe mituweli yacungwaga n'uturere. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru kandi, kubona imiti ku barwayi nabyo ubwabyo byari ingorabahizi, boherezwaga kuyigurira mu mafarumasi y'abigenga.
Ngubu maze kwisuzumisha ndishyuye, maze kwishyura, none banyohereje kwigurira imiti Kamembe. Ubu se naje nje kwivuza, ndarwaye urutoki murarubona, imisonga iri kundya, amafaranga ndayabahaye, ariko banyohereje no kujya gutanga ndi i Kamembe.
Naje kwa muganga baradusuzumanye nta kibazo, kindi bansanganye ni umuvuduko w'amaraso. None kuva ejo nari ndi kwa muganga, none ngaba nageze aha, none yisa ndarabona imiti
aho umuntu atangira mituweli kugihe wajya kwivuza akika ukabura umuti ukabura n'ikindi n'icyapeni cyangwa n'icyamugisa urumva n'ikibazo ngo jya kugura kandi amafaranga arufite watanze kuri mituweli
ubuyobozi bw'ibi bitaro nabwo bwemeza ko biri mu bibazo bya mikoro make ariko bwabigejeje ku nzego zibakuriye zirimo na ministeri y'ubuzima bategereje bizeye ko hari cyakorwa vuba
muri icyo gihe kwereza ko hari aho dutegeranye amafaranga tutari twabona ni muri iyo krize turimo muri iyi minsi bishobora kuba yabigaragara ariko kubw'ibyo twakigejeje nko ku buyobozi bw'akarere na minisantari kibizeho hari icyizere dufite ko bagomba kugira icyo badufashamo muri ibyo bibazo dutegereje igisubizo cyabo kirambye kandi ashobora kuba yadufashamo
uwo ni dogiteri Nzaramba Theoneste uyobora ibitaro bya Mibirizi ibi bitaro biri mu ngorane za mikoro make bicungwa ku bufatanye bwa leta na diyosezi gaturika ya Cyangugu iki kibazo cy'umwenda munini biberewemo kiri mu by'itsinda ry'abasenateri baheruka gusura karere ka Rusizi mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bagaragarijwe bavuga ko bagiye kubikorera ubuvugizi bigaragara ariko ko cyatari ikibazo byisangije byonyine kuko ubwo ministri w'ubuzima Madame Diane Gashumba yari mu nteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere yongiye kugaruka kuri iyo myenda myinshi bitaro bifitiwe nk'imwe mu mbogamizi zibangamiye imitangire ya serivisi mu rwego rw'ubuvuzi mu Rwanda Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Tugume mu Rwanda aho abanyagihugu mu bice bitandukanye binubira kuba batunze telefone ariko ntibabe bashobora guhamagara canke ngo bahamagarwe kuko ataminara ihari ikigo ngenzura mikorere rura kivuga ko hagiye kubakwa iminara igera ku 60 kikizera ko izokemura ico kibazo ni inkuru ya mgenzi wacu Claude Ganza munyamagana
Bitandukanye nuko byari bimeze mu myaka 15 ishize aho umubare munini w'abanyarwanda bifashishaga telefoni rusange zari zizwi nka public cyangwa publiphone kugira ngo bavugane nabo bakeneye uba benshi bitungiye telefoni ngendanwa bakoresha igihe bashakiye nuko babyifuje gusa siko bimeze kuba zitunze bose kuko kugira ngo uhamagare witabe wohereze cyangwa wakire ubutumwa bugufi bisaba kuba habutanga n'uwakira ubutumwa baba bari ahantu haboneka ihuza nzira rituma ubutumwa bwabo bwanditse cyangwa ijwi bugera ko bugenewe mu bice binyuranye byiganjemo imisozi miremire abatuye mu mibande bibasaba guterera imisozi bashakisha aho bahagarara kugira ngo bavugane nabo bakeneye
imbogamizi tugira hano ni network usanga uburyo bwo kumenya no gutanga amakuru usanga ari ikibazo
dushobora gukora na internet dushobora guhamagarwa ngo dusubize no kwandika message urayandika ko igapendinga bivuga ngo dufite ikibazo cya connection umunara baramutse batwubakiye bya bibaye byiza ndetse na kano karere kacu kabushobora gutera imbere harimo n'abantu bashoza secretariat publique n'ibindi bintu byo gufotora cyangwa se bijanye na internet tukamye gushakira amasoko
ibibazo nk'ibiboneka mu bice bitandukanye by'igihugu kandi ntibigira ingaruka gusa ku mibanire n'ihanahana amakuru mu nshuti n'abavandimwe hari naho bidindiza serivisi zinyuranye nk'uko uyu muyobozi w'akagari twaganiriye yabitubwiye
nta connection ibaho uvuga ngo nani dute n'ibitaro ibaje gukora raporo kuri internet no kuje musanze mu mugi nanje ubu ngubu mfite izi bitelefoni ariko sinshobora gukora na internet amakuru tubona ku buryo na meya cyangwa se babo ndi bayobozi baradushaka tukazabimenya igihe cyarangiye
ubwo nko ku biro byawe nawe ku kagari
nanje unahahunze nimpamvu ndi gushakira reza ngaha rwo bese uvuga ngo kugira ngo nkore na internet no kuje mu murenge wa Kimonyi mahitwa muri bizimu musozi hejo
hamwe na hamwe ubuyobozi bwibanze buzi ko abaturage bari mu bwigunge kubwo gutagira ibikorwa remezo by'itumanaho bikwiye ariko buvuga ko ubushobozi bwabwo bugarukira gusa kukumenyekanisha ibyo bibazo ku nzego zisumbuye
muri Nkotsi mu Konkotsi ndetse hariho n'ahandi hatandukanye mu karere kacu kwa Musanze bigaragara ko ihuza nzira cyangwa se network iyo buryo bw'itumanaho itameze neza ubuvugizi bwarakozwe ndetse ritwa rya MTN barabyumvishe binyuze muri rura gisigaye no gushyira mu bikorwa ibyo bemeye kugira ngo impuza nzira ibashe kuboneka bucye itumanaho rya telefone n'ibindi byabarikenewe rya internet
Ikigo ngenzuramikorere rura kinafite mu nshingano ibyo kugenzura kompanyi z'itumanaho no kunoza ibijyanye naryo kivuga ko cyakoze inyigo mu gihugu hose hagamijwe kumenya aho ibibazo by'itumanaho bikiri kugira ngo bibushakirwe umuti bwana Prote Kanyankoro uyobora ishami ry'itumanaho muri rura yabwijwe ibya Amerika ko inyigo yakozwe yagaragaje ko hakenewe iminara 64 hirya no hino mu gihugu kugira ngo iki kibazo gikemuke
hubatswe iminara 64 mu buryo bwose ahantu hari ikibazo cyakemuka turakitanzireho igakoreshwa uko bikwiye hanyuma hakongerwamo indi minara ikibazo cya kabura cy'ahatari itumanaho cyakemuka ariko ikintu cy'ingenzi cyihutirwa nanone ni uko buri wese agira itumanaho turifuza ko byarangirana n'umwaka birangiye
uyu wa 2019 Kanyankuru avuga ko iyi minara nimara kuzura hazakurikiraho kugenda yongerwa ubushobozi bitewe n'ubwinshi bw'abayikoresha rurivuga ko igiye kubanza gushyira imbaraga mu kubaka iminara ku mipaka yose y'igihugu mu rwego rwo gukemura ibibazo by'abayituriye bafataga iminara yo mu bihugu bituranye igatuma badahamagara cyangwa ngo bahamagarwe rurivuga ko ku mipaka yose yazubaka iminara 45 iyindi isigaye kubakorwa hagati mu gihugu bitewe naho ibibazo by'itumanaho biri kurusha ahandi. Ikigo ngenzuramikorere kivuga ko ku bufatanye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu na sosiyete z'itumanaho zigenga bazongera gukora isuzuma ikiciro cyo kubaka iyi minara n'ikirangira kugira ngo haba hakiri ibibazo nabyo bikemurwe. Imibare ya nyuma yatanzwe na RURA mu mpera z'umwaka ushize igaragaza ko abarenga 78% by'abaturarwanda batunze telefoni bavuye kuri 76.1% bari bazitunze kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2017. Iyi mibare yerekana ko abakoresha internet bari 5,500,000 mu mpera z'umwaka ushize mu gihe bari 4,400,000 mu kwezi kwa gatandatu kwa 2017. Claude Ganza, Munyamagana, Uburengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi rya Amerika.
Bakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa mu Rwanda dushikirije. Duce dukomereza ku kiganiro ejo.
Dukomeje gushimira mwe mwese bakunzi b'ikiganiro ejo kuba mudahwema kudukurikira, mukatwereka ko turi kumwe mubinyujije mu bitekerezo bitandukanye mudahwema kudusangiza. Turagarutse nanone. Bityo Jean Aimé, umeze gute?
Meze neza Nicole. Nawe umeze neza?
Yego, meze neza nanjye. Reka twizere ko nabakunzi bacu nabo bameze neza. Hanyuma rero Aimé, tuzana icyo abakunzi bacu.
Uyu munsi tugiye kuganira ku myemerere y'abantu mu buzima busanzwe, maze turebere hamwe niba bishobora kugira uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ubwo turaza kuganira ku madini n'iterabwoba. Tubibutse ko ubugizi bwa nabi ari ibikorwa bihonyora cyangwa bibangamira uburenganzira bwa muntu. Nshuti bakunzi bacu, reka dutangire ikiganiro tubaha ikaze, bityo tuboneraho twifuriza abayisilamu badukurikiye muri aka kanya igisibo cyiza cya Ramadhan. Dore ko madini turi buganireho mu kiganiro cya none ariryo ritunga agatoki kuba rikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nimukureho urushinge, turaza kumenya ese abayisilamu babivugaho iki.
Ese idini ryagira uruhare mu ikorwa ry'ubugizi bwa nabi cyangwa iterabwoba? Namwe mudukurikiye muraza kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo. Aho muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza, fatanyije na mugenzi wanjye
Jean Aimé Muhawenayo.
Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Nigena, mu gihe Mizero Crispe ari uri ku buhanga bw'ibyuma. Ikaze nanone muri iki kiganiro. Isano y'idini n'ubugizi bwa nabi ni uko ubu bugizi bwa nabi bukorwa n'abantu, kandi burya buri muntu agira imyizerereye. Gusa ibi ntibisobanura ko amadini ari yatuma abantu bakora ubugizi bwa nabi cyangwa ibikorwa by'iterabwoba, kuko amadini yigisha urukundo rw'Imana.
Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bivuga kubera impamvu nyinshi zitandukanye tutarondora muri aka kanya, gusa turagenda tuziganiraho uko dukomeza n'iki kiganiro. Bityo Nicole, reka dutangirire iki kiganiro ku bitekerezo by'abaturage batandukanye twaganiriye.
Aha abaturage baradusangiza icyo batekereza ku ikorwa ry'ubugizi bwa nabi ndetse n'impamvu itera abantu gukora ibikorwa nk'ibyo. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Christella Uwicyeza mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali.
Umuntu ashobora kumva ko ashobora gukomera kuko yumva abandi bantu bakomeye akavuga ati barabwo babikora barakomeye, nanjye ndareka mbikore noneho nanjye menyekane, wenda nisimenye ariko wenda akazamenyekana nda yaranapfuye cyangwa se ntanamenyekane. Iyo ni impumbero abayumva afite.
Ewe n'ubushomeri buriye na ko umuntu ararangiza kwiga akicara akabura akazi byagutera ko abantu bagushuka ugahita ujya muri ibyo bikorwa bagushukishije nk'amafaranga.
Nibaza yuko vyoba biva cyane cyane ku myemerere y'amadini. Donc umwana akikuva kiri mutoyi bashobora kumutoza kumwigisha yuko umuntu akoze ikintu cyerekeye iterabwoba yuko azotera ajya mu ijuru. Mwico gihe rero bamutumye gukora ikintu cyerekeye iterabwoba aca bikora yumva ko azoja mu ijuru atangorana.
Ane nuko bataba bakurikiranye gahunda y'idini neza ngo bayinjire mu neza. Idini basa nk'abayiteye umugongo bakazana ibindi byabo bibutwe yabo bitari mu idini bibihimbana.
Imyumvire y'umuntu iyo atarebejo hazaza ashobora kumva ko iryo terabwoba bagiyemo rimumugirira akamaro, ariko nyuma yaho biri butume ashobora gutakaza ubuzima.
Dukomeza n'ikiganiro Nicole. Abantu bose ntibahuje imyemerere, bityo bamwe ntibafite ubumenyi bwimbitse ku myemerere y'andi madini. Dukomereje ikiganiro ku madini.
Aho ni mu gace ka Majengo i Nyamirambo, ahazwi nko mu Biryogo, kamwe mu duce dutuyemo umubare mwinshi w'abayisilamu mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu David Hitimana yaganiriye na Sheikh Al-Mashak ku musigiti wa Al-Hidaya.
Reka twumve gato ikindi na Islam ivuga ku mitwe y'iterabwoba cyangwa ubugizi bwa nabi.
Mu byukuri hari ibikorwa byinshi cyane bitandukanye by'iterabwoba ariko bikitirirwa Islam. Gusa icyo nagira ngo mbatangarize nuko biriya bikorwa byose bikorwa mu zina ry'idini ya Islam, ntabwo ariko Islam yigishije, ariko biradutangaza kuba tubona urubyiruko rwacu rwijandika mu biriya bikorwa by'ubuheza nguni. Ibyo byose rero Islam irabyamagana, ravuga ko ari ibitekerezo mvamahanga bitari bya Kiislamu.
Ese noneho muri gukora iki nk'urwego rw'idini kugira ngo urubyiruko rureke kuba rwakwishora muri ibyo bikorwa?
Icyambere nuko tubanza gushishikariza ababyeyi bakumva yuko hari inshingano zabo batezutseho zo gukurikirana bari abana. Icya kabiri nuko hari amahugurwa atandukanye dukora n'urubyiruko kugira ngo turukure mu biriya bitekerezo by'ubuheza nguni, tunabagaragariza yuko Islamu itari kumwe nabo muri ibyo bikorwa, binagaragaza yuko atari ibikorwa by'idini ya Islamu. Byagiye bitanga umusaruro kuko usanga biriya bikorwa by'ubutagondwa bigenda bigabanya ubukana byari bifite.
Ese n'izihe ngamba noneho mufite mu gukumira iterabwoba?
Icyambere ari uko dutegura amahugurwa y'urubyiruko mu misigiti no mu zindi nce zitandukanye, hanyuma no kwegera bari ababyeyi. Ikindi nanone ni uko gushishikariza abayisilamu kwitandukanya na kiriya gikorwa, tunabagaragariza yuko biriya bikorwa ntaho bihuriye n'idini ya Islamu. Inama nagira urubyiruko muri rusange ni uko bagomba kumva uburemere bw'icyo kibazo bakitandukanya nacyo, kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi nanone ni uko bajye bazirikana yuko ibitekerezo barimo kwakira ari mvamahanga kandi ari ibitekerezo bya politiki, nta nubwo ari iby'idini. Ni ukuvuga ngo rero bagomba kurangwa n'ubumwe, urukundo n'ubusabane, bakubaka igihugu cyabo. Icyo twabwira ababyeyi mu by'ukuri ni uko bagomba kwegera abana babo bakabagira inama, babona niba hari imihindagurike irimo kugaragara kuri uriya rubyiruko cyangwa ku bana babo, bakabegera bakabaganisha mu nzira nziza.
Jaime, ubusanzwe iyo habayeho ibikorwa by'iterabwoba abayisilamu bashyirwa mu majwi, nyamara nk'uko Sheikh Al-Mashaq abigarukaho, Islam ntaho ihurira n'ibikorwa by'iterabwoba.
Ngira ngo abari bafite uko bitiranye ibi bintu bamaze kungukira byinshi muri iki kiganiro. Reka dukomeze kwifuriza abayisilamu kugira igisebo gitagatifu cya Ramadan. Hagati aho reka twumve ku rundi ruhande cy'amadini ya gikirisita bivugaho.
Pasteur Rutayisire Antoine nawe aradusangiza byinshi.
Mu Rwanda ukuyemo nuko ubona amadini ya gikristo turagezaho bakora urugomo cyangwa ngo bakore iterabwoba. Kugeza uno munsi nta terabwoba rishingiye ku bukristo ribaho, ukekora urugomo rwo rubaho. Ariko iterabwoba bariya biturikirizaho ibisasu, batega ibisasu, batwika imisigiti, bagira gute? Ntabwo ndumva iterabwoba rishingiye ku idini ya gikristo nimwe, ukuyemo n'iry'abangirikani ariko nimwe, n'abagatolika n'abaprotestanti bandi. Ntabwo uzabona iterabwoba rishingiye ku idini rya gikristo. Wenda nzababuza gusambana, mbabuze no gukora ibindi bakora, ariko ibyo badakora sinzajya kubabwira ngo bibi. Noneze kugeza uno munsi nta hantu kwisi kwemo no mu Rwanda, nta hantu kwisi ndumva umusore cyangwa inkumi wo mu itorero rya gikristo yagiye gukora iterabwoba, ibikorwa by'iterabwoba. Nta twafata pozisiyo ku kintu kidahari. Uzarebe no mu Rwanda ubu abarimo gufata pozisiyo ni abayisilamu, kuko abaza baza bitira abayisilamu bakarokorita mu izina ry'abayisilamu bakabikora mu izina rya Isilamu, ariko mu bakristo ntawe. So bivuga ngo rero ikintu cya mbere nabwira urubyiruko ni ngo banza ugire icyerekezo cy'ubuzima bwawe ubereyeho iki. Ese jo urateganya kuba iki?
Reka noneho twumve igishobora gutera umuntu kuba yakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa by'iterabwoba.
Mugenzi wacu Tabara Pacifique yaganiriye na Rugamba Jean, impuguke mu mibanire n'imitekerereze y'abantu.
Tugendeye ku mitekerereze ya muntu, gutekereza cyangwa kugira nabi biterwa n'ibi bikurikira: hari kuba yarakuze atarigeze atoza umuntu aho yagiye arererwa hose. Ikindi kintu cya kabiri, hari kuba yarakuriye mu buzima bubi cyane kandi abona abandi bamukikije ameze neza kandi ntacyo bamumarira bikamutera kubanga. Hari no kuba wa muntu yatozwa akigishwa kubagira nabi agatozwa kwanga abandi. Ikindi kintu cya kane, hari no kuba yarafite karakteri cyangwa bimwe mu bimuranga: akunda kugira inzika, bityo yagirirwa nabi akifuza kuba yakwihorera. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu bishobora kuba byatera umuntu kugira nabi mugenzi we, bitewe n'uko mu mutwe haba harinjiyemo kugira nabi.
Ese imyemerere y'umuntu ku idini cyangwa se amahame runaka afite kuba yamufasha kuba
yagira ibitekerezo byo kugira nabi.
Imyemerere y'idini rero nayo ni ibindi bintu. Njya numva abantu batinya abayisilamu ngo abiyahuzi ngo bagira nabi. Oya, ntabwo ari byo. Ubumenyi mfite ku by'amadini, nta dini na rimwe ku mahame yaryo rivuga kugirira mugenzi wawe nabi ngo kuko mudahuje. Cyokoze ku rundi ruhande, hariho abantu bagoreka amahame y'idini ryabo. Bityo iyo nawe utabaye maso, ushobora kumva ko ibyo yagorezwa ari byo kubera uburyo abantu babyizereramo cyangwa bizerera mu bayobozi babo b'amadini. Ariko mu by'ukuri ntabwo amahame y'idini yigisha kugira nabi, kereka igihe yagoretswe ku bw'inyungu z'abari kuyagoreka.
Muri iyi minsi hari kuvugwa ko urubyiruko ruri kwishora mu bikorwa by'iterabwoba, hahandi usanga biteze bisasu bakabyiturikirizaho bikamara abantu. Nkawe ukurikirana ibintu by'imitekerereze ya muntu, ubona hari aho bifitanye isano n'imitekerereze mu mutwe w'urwo rubyiruko?
Yego rwose bifitanye isano. Bari abana baba baratojwe, baretswe ko ibyo bagiye gukora bizabagira intwari. Njya numva abana babwira ko niturikiza igisasu ari bujye mu ijuru, kandi ko umwanzi we ari nawe umwanzi w'Imana. Ibyo bintu nibyo ra? Urumva ko baba barishwe mu mitwe yabo, nta kindi batekereza usibye kwikiza uwo beretswe ari umwanzi we. Nyamara uwo wamwigishije ayifitemo izindi nyungu ze ku ruhande.
Ni gute noneho ashobora kuba yakwirinda kuba yahemukira umuntu cyangwa kuba yagirira nabi mugenzi we?
Kubyirinda rero nabyo ni ibintu biba bitoroshye, kubera ko gukuramo umuntu ikintu yashizwemo cyangwa yatojwe akerekwa ko kugira nabi ari byiza byarinjiye mu mutwe, biragorana kuba yahinduka. Gusa iyo umuntu umwigishije icyo bituma umuntu ko uwagiye kugira nabi ari umuntu nkawe, kigishwa kuva mu bunyamaswa buba bwaramwinjiye mu mutwe, akerekwa urukundo, akabona ko abantu yangishijwe cyangwa se we ubwe yanze ko naho bataniye, ukamwegera niyongera gutekereza kugira nabi, kuko iteka azajya yumva ko kugira nabi mugenzi we azaba ari kwibuza amahoro.
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, by'umwihariko ikinamico Nyiramubande. Nge nitwa Hamida Mukondene, mbahaye ikaze muri aka kanya. Duherukana Papias akomeje gutera agahinda umufasha we Mama Sabine, ariko Gatsimbanyi yasaze yasizoye yafashe gahunda yo kujya kwa Soronga mpaka amuhaye imbabazi. Ese yaba yaragiyeyo? Reka dutangirire iki gice mu kabari kwa Mama Yusuf.
Yitasha, waje hano gukora iki?
Naje kureba Mama Yusuf.
Kureba Mama Yusuf? Umureba mu buhe buryo?
Nibyo da, nibyo yaraje kundeba. Hari ibyo nashakaga kumwitumira.
Hanyuma izi saha na uniforme hatari ku ishuri, nicyo ushaka kumutuma? Niba ushaka ko akugira.
Ehewe, oya rwose wa mugabo we ntubifate nabi. Nta kindi kibyihishe inyuma rwose ntacyo.
Oya, jyewe ugomba kunsobanurira. Banza unampe inzoga zanjye ninywere. Ibindi byo ndabona ntakwihererana amabanga abiri.
Ubuse ndaguha iki koko ko rwose usanze nazicuruje nazirangije? Ihangane rwose utahe, ugaruke mu gitondo, ndaba naranguye.
Oh haleluya!
Amen.
Yesuwe, ndumva nezerewe cyane. Mbere yuko ntanga amashimwe yanjye, mumbabarire tubanze dushime Imana.
Amen.
Tubanze dusenge. Mana witeka twongiye kuza imbere yawe. Mana turagushima ko waturinze izina ryawe rihimbazwe. Oh haleluya! Para turinze turindana n'ubwoko bwawe Yesu mwiza. None uyu mwanya duteraniye aha Yesu. Wese aze gushima. Oh haleluya. Mana tuzi neza ko iyo tugusabye uduha. Niyo mpamvu tugize tuti tubisabye twose mu izina ryawe ryera Yesu.
Amen.
Mu by'ukuri rero amashimwe mfite kuri uyu munsi akaba ari ayo kuwiteka yankoreye ibikomeye. Haleluya. Oh haleluya. Witeka yamaye akazi keza. Haleluya. Amigikundiro amuburanga. Haleluya. Ndetse akita no ku muryango nzashakamo. Witeka yabishyuriye umwenda igihe banki yari igiye kubatereza cyamunara. Haleluya. None nkaba mbishimira Imana. Imana izafasha na marume azemere nshingirane n'umuhungu nkunda. Haleluya. Ndamukunda. Ntago mukundira kubwo ubukungu bwe, mukundira kubwo umutima we. Haleluya. Nukure niyo mashimwe yanjye, mufashe duhereze Imana icyubahiro n'amashimwe. Haleluya.
Umbone
nire rwose uyu mwana ngo aratumuco rwose akaza kwihaba mu rusengero
agize utese kandi
cyakoze kurindagira biragwira ko
ariko se
ubusaba bwirazi ko aribo bazakemura ikibazo ko na kongo yabwiraga imana ra imana yatinyuka kurindagiza umwishwa wanjye yo niyihe nibishoboka ndakurahiriza
ariko se koko soro nubaha inzu y'imana
ugomba
magambo uri kuvugira hano mu rusengero arakwiye koko haranditse ngo nujya mu nzu y'imana ujye urinda ikirenge cyawe
ubwo se ibyo bihuriye
bidahura se
ubundi se hari ubona kandagiye mu rusengero
erega si icyo bishatse kuvuga kurinda ikirenge cyawe harimo no kwiyubaha mu rusengero kandi ntukavugire ibyo ushaka byose
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio ijwi rya amerika
Shambege
karamu
nari nkumbuye kuza kwiga shaho uziko mbona mu kigo hahindutse sha
urabona se harahindutse iki
shazira ndabyo ntazo nasize ni reportage nasize batari bayishyiraho
cyakora ibyo byo nibyo ahubwo reba ari amakrase yo hepfo warayasize reba maze watwubakiye na refe
wow uziko ziranyubako ze hepfo ntari nazibonye harasa neza cyane dore no hasi ntawe tugikurira n'ivumbi
naho
ubwo hose ni beto gusa pe
ibyo byose rero n'ubuyobozi bwiza bw'ikigo tubikesha kuko banadushyiriyeho na refe biri biri muri gahunda ya leta n'ikigo bafatanyije iby'ukuri turarya uretse ko hari abana bamwe bigometse bakarya bagatobora abandi sha
ngo bakabatobora gute se
bakabatobora nyine bishatse kuvuga ko barya bagacura abandi
ari nyobewe
ndakeka ko icyo kibazo kitagikomeye kuko cyagejejwe kuri Dwayi bafashe rero icyemezo kuko umunyeshuri wese bazafata ari gukora ibyo ngibyo bazamwirukana burundu
cyakora ibyo byaba ari umuco mubi koko
cyane cyane
ese nkubaze mbege kiduhe hari inka aheruka kugemura
wapisha ibyo byimwe nabyo biri mu bibazo byugarije inkambi yacu
yego
gusa nyine abashinzwe inkambi batubwiye ko cyenda gukemuka none se minyo umva gushaka kubonana na kiduhe
Wi shari. Amakuru yawe.
Amakuru ni meza rekatwara buranye.
Sha shari ndagukunda cyane kandi mora nkwifuriza ibyiza.
Urakoze mukundwa. Bane shari siti.
Hari ibintu nazindukiyemo ku murenge kureba.
Wazindukiyemo ku murenge?
Yego shari.
Ubanza se.
Sha shushu. Nagiye yo gushaka icyangombwa cy'uko ndingaragu. Kuko nyuma yo kumenya amakuru yawe. Nyine y'ubusabe mu rusengero. Nahise ntashidikanya ntekereza ko Uwiteka azemera tugashingirwa. Ubwo nyine nahise nanjye njya gushaka icyemezo kugira ngo nyine ibikenerwa byose mbe ndi kubikora. Arege inkuru nziza ntiyobera na Sheri. Ariko ngo nyokorome yarasakuje mu rusengero bishyira kera.
Yego sha Sheri. Ngo reka mbe muri sese baza kuvuga. Baza kuvuga na papange. Nawe kandi ukomeze ukomere.
Umunsi mwiza shushu. I love you. Yego Sheri.
Papias akomeje kunkwiza ubuntu kugira ngo abike ibanga afitanye na mama Yusuf. Yo, urukundo rujyanye imbabazi mu rusengero kwereka Uwiteka ibyuka bwe nahabana. Niba ukurikiye ikiganiro ejo by'umwihariko ukaba uri umukunzi w'ikinamico nyiramubande, ese wari uzi ko ushobora kugira uruhare mu ikorwa ndetse n'itegurwa ryayo? Nimero ni 0728083282 cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga yaba Instagram ndetse na Facebook hombi ushakisha ikiganiro ejo, maze ukadusangiza igitekerezo cyawe ku ikinamico nyiramubande. Iki gice mumaze kumva cyanditswe na Muhire Marcel, naho Mizero Crispe ni we wafashe amajwi aranayatunganya. Reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha. Mugira amahoro, nge nari Hamida Mukundene.
turagana ku musozo w'iki kiganiro. Bityo dusoza, reka tubibutse ko uyu munsi twaganiriye ku bikorwa by'iterabwoba cyangwa se ubugizi bwa nabi. Twibaza niba amadini yaba intandaro y'ibyo bikorwa. Ese mwebwe twabanye muri iki kiganiro mubibona mute?
Mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu mu butumwa bugufi kuri nimero ya telefone 07/28/282/32 cyangwa mukadusanga ku mbuga nkoranyambaga arizo Facebook na Instagram ko mbutubona ushakishije ijambo Ejo Youth Echo ubundi ukatwandikira.
Reka tubashimire mwese twabanye mudukurikiye kandi nimukomeze kutwohereza ibitekerezo byanyu kuri micro muri studio. Mwabanye nanjye Nicole Giraneza fatanyije na mugenzi wanjye
JMM hawe nayo.
Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigena mu gihe Mizero Crispe ari we waruri ku buhanga bw'ibyuma. Tuzasubira ubutaha. Amahoro y'Imana bane namwe.
Ijwi rya Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane nahazwe mwari mwazindukanye ndabikebanure ndayifuriza kubandanya muranirwa mu banyu no mu byanyu. Ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangira.